jiɗɗi lewru utto hitaande 2023 sakiraaɓe heeɗiɓe min jowti om heɗaade hejuɓe amen ɗiɗi lingue maggal muɗum fou bisimilla moɗon e actujeune amen ñalawma hannde o min wondi ɗo hannde ɗo e Ousmane Ñalibouli. Ousmane, hono ñallirɗa?
Bassi wala Alim Sissi, mbiɗa selli anne.
Alhamdoulillah, jettoje Allah. Ñalibouli, hoɗum woni ko joganɗa sakiraaɓe hannde sembe kabaruji ɗi?
Yiɗuɓe heɓude bursa Yali Mandela Washington Fellowship édition 2024 ana mbajuɗi nde talki muɗen. Heɓunoɓe ɗon hiɓɓe garan kollita en ko paami ngal journal e kala haala sugo jokkolle artiste goto piyowo e baggel ko ɓe mbiyata ɓilla tappa. E timminiran kabaruji ɗi haro calɗi, jaren to bugini to e ha kabaru ballon e basket ball to Tumbutu to.
Ñalibouli, puɗɗiran kabaruji amen alam hannde o du e haltande malinkoɓe wiide caggal jababuji defcon e bac BT1 e BT2 faya to kapdu haltanama malinkoɓe aljumare ɓettide.
Heɓɓe hikka kabaru BT1 ley temedron fou hakke noga e nayo, BT2 ley temedron fou hakke capanɗe jeɗɗo e joyo, kappa ley temedron fou capanɗe nayo e nayon.
Brigade leydiyankaku golle muɗum fuɗɗi alam ɓettiɗo o bamako ɗo.
Noon jaate ɗo yoɗum hakke sukaɓe jokkolɓe ujunere e temeɗe ɗen woni hawruɓe go hakkilo ministére humininde sukaɓe jokkolɓe go fanda muɗum wadde immadaraji banggal leydiyankaku.
Oɗo brigade leydiyankaku waɗan communiŋaji jeegom district bamako ɗo. Sukaɓe jokkolɓe hewɓe kañum en ka ana landini wadde immadaraji yalla ana yirwina communiŋaji mum en ɗi noon holitiri wiide hooreɓɓe. Fa ɓeydoro ɗen faamu anni ko Madi Kaba Diawara jottino haala maɓɓe holiti.
Fana muɗum yo jangude jamaren ɓiɓɓe leydiyanku lobbu mais fiyan dabiriji honene kiloɗiɗi fo wattirta koyɗe muɗum ley o kabaru fartade commune ngaji jeegon won ile gendi bamako. Golleji amen ko hewi muɗum ana nayiri banggal famtude jamaren honene ndi yimɓe hani dogunde ɗo ɗatti mawɗi ɗi, famtude kasin sariyaji hanɗi batede ɗo dogungo ɗo ɗatti mawɗi ɗi. Ɗum wawa yewde caggal immadaraji amen ɗo saabi so meɗe haɓɓi ceeci amen yalla ko mi tewta ana heeɓe linne jande.
Mi jaram jonka sikka so famin kalta to haala immadaraji sukaɓe jokkolɓe watta wakkati foftere ɗum vacance.
Sukaɓe jangoɓe l'école wonɓe capital de Kenedougou an gaɗa golleji kewɗi ley o wakkati. Sini yogaɓe an gaɗa cours de vacance yalla na ɓeydoro andal yogaɓe golleji guese woni ko gatta fabade saraɓe muɓɓen e inniraɓe muɓɓen golleji cuuɗi. Fa ɓeydoro eɗen faamu keɗen ko Christian Dakou heɓine dow faccitago Mamadou Sama Seku e sita sidi ɓe.
E wattu foftere ɓuuri foof ɓadade furtingol jandeji ɗi. Sukaɓe lekkol yogaɓe kay suɓike hinnade jande ɓe hultiwide ɗum latoto sababu ɓe ɓeydoro faamu jandeji ɗi.
L'année passée
rawnen mi heɓe passede imagol bac ɗum saabi so fuɗɗi wadde cours li o vacance hikka. Mi waɗan o cours vacance yalla mi heɓa andal ko fabato kam ɗo e l'école ɓamete kasin. Mi waɗan cours vacance yalla ɓeyda andal ɗam yarde yesso.
Woɓɓe kay fabade saraɓe ɓe ɓuuri hinnade
heɓde ñamiri ɗum ɓuuri tidde. Ɗum saabi hannen so vacance fou mi wara mi faabo sara ɗam waɗa demal. Watti vacance fou mi wara mi walla sara ɗam rema guesa amen, min mi wallan inde ɗam.
Christian Dakou heɓan ɗum sijo tomani glasigaso
ɗo nawta e yewtere amen minimag. Ñalibouli, joƴingol talki muɗum fa heɓa bourse mo ɓe noddirta Yali Mandela Washington Fellowship hitande 2024 fuɗɗi.
Noon jaate yoɗum hakkillo ambassade états unis d'amérique ko huncene hoore sukaɓe jokkolɓe ardo en ley runde afrique nde e imogol maɓɓe yo jangguinde ɓe sukaɓe jokkolɓe yalla ana ɓeyda ande.
Ko ɓuuri sukaɓe jokkolɓe capan jeɗɗo en woni keɓunoɓe ngoɗo heeƴo.
Noon jaate Allah Sise mini mag meɗen yontere nde ana fawi dow nafagaji muɗum dow sukaɓe jokkolɓe andi ko jiyadata mayga waɗni en dow faccitago Mamadou Sama Seku e sita sidibe.
Bourse lollirde Yali Mandela Washington na uditana jokkolɓe jeyaɓe Sahel e Sahara jogiɓe hakkunde duuɓi nogo e joyyi e capanɗe tati. Gueɗe jandeteɗe woni entrepreneuriat, business, leadership civique et organisation publique. Nathalie Sagara yo dunke kabaru jeunesse e kayo ɗum lollirɓe alumni.
L'objectif
fana muɗum yo tewde andan yalla ana faabo yimɓe jooɗiɓe lamorra amen ɓe. Réseau ngaji leydi Mali fou ana wawi wattede koyɗe muɗum e o kabaru. Golleji amen fou ana humina to gouvernement leydi Amérique. Ko wallata amen yalla mi heɓa faabade leydi amen nde.
H Goumanina Dieyda keɓɓe bourse o holti wiide heeƴo jandeji ɗi nayaji sanne.
Mais ekkintinama hono mi heɓata gollidi ɗe e yimɓe jogaɓe. Mi waɗa immandiraji famtude jamare ko heewi yalla ɓe heɓa watta koyɗe maɓɓe e o kabaru.
Mamadou Camara mimi haala nafakaji bourse o ley kabaru jande e golle makko gilla hitande 2014.
Mi heeɓi arsugu jangguinede to musel jogiɓe ande sanne. hanne andin be kabaruji entreprise non nati sabe andin kabaruji kewdi di suka be jogal be wa goldede mudun le leedi menne mede le ne fedde giddi le hitan 2014
du pays yali mo mawuri hitan 2024 fuddi gilla joni bangal be andede ni jogitoto fa nyande 10 septembre warorundu ana wajibina kala jiddo tewtude tawana fama anglais o
nyali buli nyalo mo hande o min kala hala suka jokolle pio bangel billetengel le nawki so tappe
e non jata alisise o suka jokolle ana noddire mamoudou kone o wi o fuddi fidengel bangel gilla o mo famdi hande no bamdo debbo babu du galle o holliti wiide doni kanko mamoudou kone du dun woni ko o wuri doni gel bangel
o do suka jokolle artiste holliti wiide wonko hebete o do golle fa kebe famtare anni ko o haltani ma ay hor Ousmane Nyali Boule festango mo wuri sama suko sita sidibi
ko nanɗo joni on ana noddire bagguel fiya ɓilla fiyeteɗo to kanko noddirteɗo Mamoudou Kone le wi kanko suka jokolle yimo o fuɗɗi hen fiide guel bagguel fiya ɓilla guiddi o sukano ñolmana hannden ona fiida yimɓe jiɗɗon
korokeere ɗi yindigui bon koya
mona gorko ekintini kan gulɗo kakol fiya ɓilla mi newtorke ɗum le kawrte kewɗe festival concert e ko nande muɗum hakkunde amen ana woodi piyoɓe balani kañum jimoɓe
le wi kanko Mamoudou Kone ngal gollal fiigol ngel bagguel fiya ɓilla an jogui nafa sanne saabi almasaɗɗaji makko fou e muɗum ɓisi
sadiriki tama fo ɓe sega mo kokke fembe
hunde fofo no wawi hiɓɓidede gulɗo kakol gacol fiya ɓilla o yo hononi gurna kebe muɗum lati sababu mum darano kuroji am wala foof komin ñakori
fawbitala bawbitala na ko be koni alidi
caggal muɗum kanko suka jogole noddirteɗo Mamoudou Kone on tewtira sukaɓe jogolɓe tinno ekkito hono ngel bagguel fiirte fandene mabɓe e dogude caggal tewde kalsi
ñalibul tama aɗa andi tariki studio tamani
non jaati Aly Cisse mbiɗa andi tariki studio tamani ka heɗotoɓe en ana jiɗi famude faaɓe keɓa faamu ɗum hollitinde wiide no ɗum fuɗɗiri kawrital gotal waɗino Bujumbura capital leydi Burundi hakkunde Dawda Mariko hoorejo irtel kiɗɗo e fondation Hirondelle ndemmu woni koɓe keɓi hakkillo muɗum fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Dawda Mariko dow faccitago Mamadou Sama Seku.
C'est lors de la présentation
yo wattu mo bami hala kanko Yves Laplume won ko andu mo wiide fondation Hirondelle dina wa jaati nafude no ko be kabaruji le no kuji di tidal meedi wadade ma na jukiti wadade den no min puddi kaltidal on gollijiddi min denti hum tande hore projet goto projet mo fondation Hirondelle nindi union européenne den gollijiddi puddi hebe law
on nawata en bilki sambe saldi baruji bilki sambe caldi ñaroma hannde o ñalibuli mi kaltanam malinkoɓe wiide région Bougouni yambere joyoɓo tournant mo noddirta amitié o ana waɗa tum ɗiɗi yaade sappo e tati lewru septembre garuru
centre ngaji ballon noga e jeegon kawrata hen yo ɗum ɗi sappo e joyyi ɗo Bamako ɗo ɗiɗi hiɗi Sigasso gotel ɗo kitta to kañ e jetti ɗi Bougouni holtinde wiide joueur en ɓuɗɗo forde sanne noga e jeegon garan hokkede kaake piruɗe ballon
somi iwi Bougouni mi kotiram Tombouctou tourna basket 3-3 rewɓe kañe worɓe gaɗono to timmi alkamsar ɓettini équipe ngaji sappo e ɗiɗi woni kawrunoɓe
e non jaati le final ngaji ɗi hedde worɓe e timma Madou kañumna hawi e timma Prince hedde rewɓe height 5 kañumna tappi afro basket tapiɗe kuncinimɓeɗon hoore yo ligue dow gollidal district football Tumbutu
ñalibol ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗa hannde
e non jaati Aly Cisse ɗo kaddude kabaruji ɗi kikiɗa ko o a jarama sakiraɓe ɓe ɗo gonɗo limal fo e mangal muɗumen jowti on sanne heɗade ɗi kabaruji sukaɓe jokolɓe ka kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere tout so guere nde wara jokkininde